jams.com. Abagwariba corona songo de la palamia. Na afri delivery lulwanya mutuwa time cement na ifiti. Kale kale ne chikula tuwa nipuisha mkula na lafaji. Quality chikula ni lafaji. A choice ya kwa build ya lafaji. For a value for your money ni lafaji. 71 years, city to city. Dream bogadea vena chite to chite. Kantiri wide, stolo to stolo. Buildings imi sebo nolo mi follow. Aye, wangu, wangu. My orders who kufika ni wangu. Slap paka roof level wangu. Nogo kore, vintu ni wangu.
Uli wala fati, saka mkule.
Wangu, wangu.
Uka ode, unga watule.
Wangu, wangu.
Stay home, bariko mkatata.
Wangu, wangu.
Bondix pali loja kazi. Deliver the winner, we know our last. Kulonesha kwa di tini mayati.
Zayjams.com premiere.